Ana rekete sete reba ba 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 ba. Shanti rabahane le kushata, le kabrene kene mahane le kushata, le brakana mayane le boshata, rika seke ramahane kene basita. Lord, we give you all the praise. We give you all the honor. You deserve our worship, Father God. Kaya na maharabasi. Ay, shata mahane kene bos. Kashi. Thank you, Jesus. Shakana Masikara. Thank you, Jesus. Vilele vya milima na uona utukufu wako ukitanda juu ya watu wako kwa roho wako na kuwaweka huru toka kwenye vilele vya milima na uona utukufu wako ukitanda juu ya watu wako kwa roho wako na kuwaweka huru na mateso, huru na vifungo,
huru mbali na umasikini,
wapa tumaini na mwanga. Kuwa
Amenithibitisha kwamba yeye ni